better to shed it. Yeah, Baba Kyla, Kyla, Kyla. You know what it is, man.
Okay.
Yo elimu ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata taveti ya vini west. Sina nyendo za pupa kuhaso nisha graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki the rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So mfara kwa mamito kisimamia show. Omboy, gumiza nini ujaja kumek dough. Of course shedded zedi ya kumesho. Na po jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mbaka DB. Maseke ftisa mia tisa tisina tisa makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kubuta na
sita shakwani. Wanataka tufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatuwa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Nimekua nishajua mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus change hata mada. Rider wa deal check your brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkili ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. Change style, I wish you change your raw saba. Mdudu raw shada, dada skua gaga. Wizi wear kaba. Mina haba haba na haba haba meja za kibaba.
Wanataka tufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Wanataka tufanani ya tufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatoa kwa dada zao. Wanasoma kwenye mitandao. Wanafasi tufanane nao. Akataki tufanane nao.
Mbuga, mji una kazi.